Mazingira, Dir Virgi Amerika. Radio ya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram ni VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutaguma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga. Uyu munsi turagaruka mu Rwanda aho hasozwe inama mpuzamahanga y'abagore yaganiraga ku ngingo zinyuranye harimo uburinganire, iterambere n'uburenganzira bw'abagore. Ni inama yitabiriwe n'abantu bagera ku 600 aho ikigali mu Rwanda n'abandi barenga 200,000 bayitabiriye bakoresheje uburyo bw'iyakure. Abo rero ni abantu bari mu nzego zinyuranye, bakora mu nzego zinyuranye hirya no hino ku isi. Mu makuru yacu ari imbere turaza kubagezaho mu buryo burambuye ibyavugiwemo n'uburyo yashojwe uyu munsi. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko twagennye uyu munsi, ariko reka tubanze twibukiranye uburyo umuhango wo kuyitangira wo gutangira iyo nama nyine wagenze n'amagambo yavugiwemo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi na n'ubu kibikurikirana buze kubitugezaho mu makuru yacu icyo gihe bitangira nabwo yari ahari. Dusubire ku nkuru yaduteguriye hari kuwa mbere.
Iyi nama ni iya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika, ni ya gatandatu ibaye ku rwego rw'isi. Iya mbere yateranye mu Bwongereza mu mwaka w'2007 ubwo yayitangizaga ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abantu bakwiye gushyira imbaraga mu guhindura imyumvire mibi ibangamiye ihame ry'uburinganire. Yagaragaje ko hari byinshi bigikenewe gukorwa kugira ngo hakurweho imyumvire itari yo ku buringanire.
Much more remains to be done to tackle biased attitudes.
Hari byinshi bigikeneye gukorwa mu gukuraho imyumvire itari yo kandi bogamye ku bijyanye n'uburinganire. Ibyo usanga byarashinze imizi mu nzego zinyuranye, haba mu bijyanye n'imibanire, muri politiki cyangwa se mu bukungu. Twese dusangiye umukoro wo kugira uruhare rufatika mu guhindura iyo myumvire mibi. Mu Rwanda twashyizeho uburyo bwose butuma abagore bahagararirwa mu nzego z'ubuyobozi zirimo iza politiki no mu byiciro byose. Icyo dushyize imbere ni uguteza imbere ihame ry'uburinganire mu nzego zose, cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imari, ndetse no gukomeza gukuraho imyumvire ishingiye ku muco ikibangamiye uburinganire.
Iyi nama yitabiriwe n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye, abanyapolitike, abo mu rwego rw'abikorera, imiryango itari ya Leta, ibigo mpuzamahanga n'abo mu miryango iharanira uburenganzira bw'abagore. Shabana Bazishe Razi washinze ishuri ryigisha abakobwa bo muri Afghanistan ubu rikorera mu Rwanda yahaye ikiganiro abitabiriye inama, agaragaza ko akibabazwa n'uko igihugu cye kigaragaramo ikandamizwa ry'umwana w'umukobwa.
I feel of Afghanistan will hail from. I would like to talk about two specific challenges that we're facing today in Afghanistan.
Aragira ati ndashaka kuvuga ku mbogamizi yani abana b'abakobwa babuzwe uburenganzira bwa muntu bw'ibanze
from exercising their most basic human rights.
Abitabiriye inama bagiye basangira ubunararibonye bw'ibihugu byabo mu guteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde yagarutse ku ngaruka intambara n'amakimbirane bigira ku bantu cyane cyane abagore.
But women are affected disproportionately. Many of the IDPs, refugee camps.
Agira ati mu bihe by'amakimbirane abagabo bahura n'ibyago bikomeye birimo gupfa. Nubwo bimeze gutyo abagore nabo bahura n'ingaruka zikomeye mu nkambi z'impunzi nyinshi abana bayavuye mu ishuri. Ibyo bikaba umuzigo ukomeye ku bagore.
So the burden is a lot on women.
Muri inama iteraniye Kigali abagore bo mu Rwanda bibumbiye mu muryango Profam Twese hamwe bamuritse bimwe mu byo bakorera mu mashyirahamwe yabo. Nkundi Mfura Rosette.
Turenga dutanu twaba tuyobowe n'abagore mu turere 30. Iyo tugiye kuri Vice Mayor Economic dufite aba Vice Mayor Economic.
Kanya ubufatanye n'ibisubizo izarangira kuwa kane w'iki cyumweru. Ashinta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Reka tubisegureho uko iyo nkuru isohotse hamwe na hamwe hatagiye humvikana neza, ariko tunashimira mugenzi wacu Asumuta Kaboyi tunabibutsa ko mukanya tumaze kuvugana ari hariya i Kigali mu Rwanda aho inama igomba gusorezwa uyu munsi. Nk'uko rero nabibabwiye mu makuru yacu ari imbere arabitugezaho mu buryo burambuye, ariko noneho reka muri aka kanya tugaruke kuri iyi ngingo. Kimwe mu byavuzweho ni uburyo ibihugu bimwe na bimwe byagiye byoroheza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake. Ibyo biri mu byaganiriweho muri iyo nama mu byatanzweho ubuhamya. Ni igitekerezo rero icyo cyabayeho, habaho no gutekereza ku buryo gukuramo inda ku bushake byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza. Ni ingingo yaganiriweho mu kiganiro, nubwo ntawavuga ko hari ibyemezo byafashwe runaka, ariko ni ingingo yaganiriweho mu bitekerezo byagiye bisangirwa muri iyo nama. Wowe ubyumva ute? Twafunguye rero imirongo ya telefone, duhere kuri Alexis Tunezerwe ikaza mu kiganiro muri Sanga. Uherereye he Alexi?
Mu Rwanda mu karere ka Gakenke.
Amakuru cyangwa muri Gakenke?
Njyewe kuri iyo ngingo mwatuzaniye uyu munsi yo kuganiraho, icya mbere njyewe gukuramo inda ndabyemera. Numva yuko ari igikorwa cyiza mu gihe gikorewe nyiracyo nta gahato. Kubera yuko ujya kureba uzasanga inda zitateganijwe ziteza ibibazo bitandukanye mu muryango, harimo nko gucikiza amashuri ku bana b'abakobwa baziterwa n'ibindi byinshi bitari byiza bikurikiraho nyuma y'icyo gihe. Ubwo rero ugasanga gufata umwanzuro wo kuvuga ngo uwayitewe cyangwa se uyifite niba yumva yabiganiyeho n'uwayimuteye bagomba kugenda bakayikora manyumva, icyo ngicyo ngenda cyemera ni icya mbere. Icya kabiri noneho kuvuga ngo bishyirwe mu bigomba gukoreshwaho ubwishingizi mu buvuzi, nabyo numva ari byiza cyane. Kubera ko mu by'ukuri uyu munsi niba hari kuvuga ngo uwayitewe nashoboye kugenda ayikurirwemo, ariko bitari kuri nka mituweli mu rugero ubwishingizi bwa mituweli dusanzwe bukoresha, uzasanga rimwe na rimwe no gukuramo iyo nda ubushobozi atari twese tubufite, usanga nabyo ubwabyo bizagorana. Usange inda irakurirwamo umuntu wifite cyangwa se ufite ubushobozi n'ukundi kuntu abayeho. Kumva rero nk'iwacu Rwanda uko njya mbibona, niba udukingirizo hari gahunda yo kwegereza abantu udukingirizo ku buntu, ni uburyo bwiza twe tubona bwo kurinda ibibazo byose. Hari ukwanduza izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hari izo nda zitateganijwe, kandi kandi kuko bigira umusaruro mu byo bugaragara rero navuga ngo uwacitswe nawe niba yagakwiye gushirwaho uburyo bwo kuvuga ngo uyu wacitswe nawe akugira ngo ejo aze kubyara umwana atateganyirije atazi uko azabaho reka niba yacitswe bimenyekana akiri kare aba yemerewe kugenda ayikuremo kandi mu buryo bworoshye kuko burya ngira ngo kirazwi iyo umuntu yabyaye inda itateganyijwe especially ku bantu mu rubyiruko bitera ibibazo byinshi harimo gutakazwa icyizere guhagarika amashuri kugira gute cya kizere gitakaye muri sosiyete abantu bose bakubonye bati uriya ni indaya kumwe bajya bivuga ibyo bintu byose uragenda ugasanga ni ingaruka mbi zituma umuntu abaho yihebye yumva yaritakaje icyizere yumva atagera mu bindi mu bandi n'ibindi ubwo njyewe rero nkumva gukuramo inda nibyo birakwiye kuri njyewe mu mimvo yanjye icya kabiri byagakwiye gushyirwa ku giciro cyo hasi
none se
umuriro yose murakoze
none se bakongwa twihanganira gato turaje tumuhe ijambo ariko ndagira ngo nkubaze ntutekereza ko biramutse bikozwe gutyo byakingura urugi noneho n'abitwararikaga bagasa nkaho bagize kwirekura mu buryo bwa cyane
murakoze cyane bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo iyo hajyaho gahunda yo kuvuga ngo reka twegereze abantu udukingirizo kandi ku buntu exactly njye numva ko leta ijya gushyiraho izo ngamba ni uko ibizi neza yuko imibonano mpuzabitsina ikorwa burya ari igishoboka wagakwiye kuvuga ngo twese twifate ariko rero uyu munsi niyo bidashoboka uyu munsi ushobora gushyiraho regulations ukavuga ngo nibyo ndabyumva ntabwo nshyigikiye ubusambanyi ariko se none nanone mu gihe bigaragara yuko imibare ikomeza kuzamuka kandi bivugwa byigishwa ahantu hose dukore njye numva niba n'ubundi tubona yuko bitewe niba nabyita generation nkabyita igihe turimo bigaragara yuko kwifata bidashoboka ukabona ko icyo kigero twakirenze kuko ngo tumanuke bidashoboka ahubwo twakwiye kuvuga ngo noneho n'uyu wacitswe reka tumufashe muri ubu buryo
Alex tunezerwe urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo hahera ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
ye reka tujye kwa Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri Isanga
murakoze cyane mirere yandi Kigali mu Rwanda
ni
kuvuga ngo narinze gushima nyine
ni
kuvuga ngo ngende shima leta yacu yahaye uburenganzira umusigarugori ndetse n'umunyarwanda kazi wena igihe cyahise umunyarwanda kazi ntabwo yari ariho uko bikwiriye ntabwo yigaga nta gaciro yari afite ariko nkaba nshima leta yacu ko yahaye umunyarwanda kazi ijambo tukaba tunezerwa nuko ibindi bihugu baza kutwigira kutureberaho kandi ndahamagarira n'ibindi bihugu kuza kutureberaho ko umunyarwanda kazi yihaye ijambo umunyarwanda kazi ari ahantu hose urumva
Kubwawe ubona umunyarwanda kazi afite ijambo ku rwego isi yose yagombye kuza kuhatorera amasomo
yumvikana nibyo ngiye kugishushanya niko njye mbibona kubera mu bindi bihugu nyine usanga nyine bakiri bakeya urebye mu nteko ishinga amategeko z'ahandi ibihugu bimwe na bimwe baracyari bakeya urugero nubwo muri ari iwacu iwacu bari hejuru
none
se ari wagiye mu mashuri ugasanga ntibariza kurusha abahungu n'icyaterambere ry'umunyarwanda kazi
Idrissa Bakungu reka tugushimire wari ucukije igitekerezo cyawe kubera ko ntacyo batubwiye kuri insanganyamatsiko ntacyo uratubwira kuri insanganyamatsiko turimo tuvugaho y'igitekerezo cyaganiriweho jo muri iyi nama aho bagiraga bati baganiriye ku bijyanye no korohereza abakobwa n'abagore kuba bakuramo inda ku bushake n'igitekerezo cyo kuba babishyira ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza wowe ubyumva ute iyo ngingo urayumva ute Oya ntabwo ari ibyaganiriwe na leta, ni igitekerezo abantu baturutse mu mihanda yose mu bihugu binyuranye baganiriye batanga n'ingero z'ibihugu bimwe na bimwe byagiye biryemera. Ariko ntekereza ku Rwanda rutarimo icyo Rwanda rukora ni ukubyemerera abo buzima bwabo buri mu kaga cyangwa se iyo bifitanye isano no kuba byahungabanya ubuzima bw'umuntu, ariko abandi bo baganiraga kubikora kuba byakwemerwa gukorwa ku bushake, ariko ntabwo ari leta y'u Rwanda yabiganiraga.
Ni ukuvuga kubikora ku bushake byaba ari byiza, ariko imbogamizi ndenda yazamo ni amatorero, hari amatorero atabyemera ndetse na leta zimwe na zimwe ntabwo zibyemera. Ni ukuvuga ngo nyine turasaba nyine guhozaho kubisobanurira abantu nyine ari noneho bikaba nitabira abana bakunda kwishyura mu bintu by'ubusambanyi.
Ariko we ku bwawe urumva ntaribi? Ni ku bwawe urumva ntaribi byakorwa bikanashyirwa no ku rutonde rw'ibyishingirwa mu bwishingizi bw'ubuvuzi?
Ndumva nta kibazo gihari nyine, ariko mu bintu nyine byabashe kuganiraho kandi mu burenganzira bwose itabivuga nyine ni ikosa. Ariko igihe wagiye kwa muganga bakagufasha nako ubona ko byakugiraho ingaruka nyine, nta kibazo ngiye mbonamo.
Edirisa Bakungu, reka tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze.
Murakoze cyane.
Tadijwi rya Amerika avugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Twagirayezu Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Amakuru Marcel.
Amakuru ni meza, turashimira Imana. Ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe. Ndashaka kuvuga ku icyo kintu wenda cyo gukangurira abagore n'abakobwa gukuramo inda. Iyi radiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo yumvwa n'abantu benshi kandi ngira ngo,
ariko buretse Marcel, buretse nkubwire, ntabwo ari ukubibakangurira, ntabwo ari igitekerezo. Icyo ni igitekerezo cyabaye mu nama, mu kimwe mu bintu byavuzwe, mu bintu byinshi cyane byavuzwe mu nama mpuzamahanga y'abagore ibera i Kigali. Ntabwo kandi byari ukubakangurira kubikora, ahubwo byari igitekerezo kijyanye no kuba bakoroherezwa kubikora ku bushake no kuba byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza, kuko ni umuntu umwe watanze ubuhamya avuga uko mu bihugu bimwe na bimwe byagiye byoroshywa. Komeza ku ijambo.
Aha ngaha ndatekereza ko amareta amareta atandukanye, kuko iyi nama iteraniye n'abantu baturutse imihanda yose yo ku isi, tekereza ko usanga ibyo ngibyo kugerwaho bishobora kwemerwa mu mareta, ariko ugasanga bibangamiwe n'imyemerere bitewe n'amadini. Kuko hari amadini yemera ko gukuramo inda ari icyaha cyo kwica. Noneho ugasanga wenda turebye nko mu Rwanda hariho n'amadini atemera ibintu byo kuboneza imbyaro, ateganya urubyaro bino byo kubyara abana umuntu ashoboye kurera, ugasanga bashaka ko umuntu abonesha urubyaro ku buryo bwa kamere kandi ugasanga yakamere hari aho bidashobokera. Sinzi rero niba abayoboye ibihugu, abafite ubuzima mu nshingano mu bihugu byabo bitandukanye, badashobora kubangamirwa n'abanyamadini, dore ko muri iki gihe usanga abanyamadini aribo benshi mu bihugu baherereyemo bitewe n'intego. Hanyuma nanone ngewe ku kwemera kwanjye, ubwo tugarutse niho dukuri kwa kwemera, ugasanga aho kugira ngo bemererwe gukuramo inda bibaye ngombwa ko ubwo burenganzira bunabaho bukoroshwa, ahubwo bakangurirwa kuboneza urubyaro kurusha uko bakangurirwa gukuramo inda, kubera ko kubonesha urubyaro ni ugukinga, ni igisambo kisinzira, nk'uko umuntu akinga umuryango we, ariko gukuramo inda ni ukwica. Aho ngaho rero muri kwa gusaba amareta ko byakoroshwa, ngiye ku giti cyanjye cyangwa se ku cyishyuzo cyanjye nkaba numva se kugira ngo gukuramo inda byabikangurira abantu benshi wenda mu kigo mu bwishingizi, ahubwo uburyo bwo kuboneza urubyaro ari bwo bwakoroshwa kurusha uko habaho gukuramo inda.
Ariko urakomeza kugaruka ku ijambo gukangurira, kandi ntabwo numva rikwiramo neza muri ibi bintu tuganira, kuko ntawakanguriye abantu gukuramo inda. Ahubwo wari unavuze uti ubutegetsi bushobora guhura n'imbogamizi y'abanyamadini. Nanjye reka nkubaze, ese ubutegetsi buramutse buvuze buti abashaka gukuramo inda turabyoroheje muzaje mubikora hanyuma mujye munatanga ubwishingizi bwanyu bwo kwivuza bizariho abatabishaka mubyihorere ubutegetsi bubikose gutyo haraho bwagonganira n'imyemerere y'amadini
yego haraho byagonganisha
gute se kuko ubwo abadini
reka ndaburugira mu Rwanda
baboroheje nk'ubu ngubu abanyamadini ubundi ubwo tuvuga ko batanasambana kuko niba badasambana ntibazatwara inda sibyo Marcel
yego
none se ubwo rero ntaho bazahurira n'icyo kibazo
biraho byagonganira rero uyu munsi amashuri amavuriro muri iki gihe kubera ko wenda nka leta y'u Rwanda agenda yoroshya ubuzima ku buryo usanga buri torero rifite nk'ibitaro cyangwa amashuri nk'ubu nk'amavuriro ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda ntabwo atangwaho uburyo bwo kuboneza urubyaro hifashishijwe imiti ya kizungu ikiri ku buryo bwa kamere icyo gihe ayo mavuriro rero nta nubwo yakuramo izo nda noneho ugasanga umuturage uturanye n'iryo vuriro adashobora kugera ku ivuriro rya leta ryigenga ahuye na cya kibazo icyo gihe ukumva ubwo umupadiri cyangwa n'ubukeye badasambana ariko agonzwe n'itegeko ryo ku ivuriro ryabo bagenzura ubwo icyo gihe uri kumva ko aho ngaho rihita rimugonga ariko akaba karabaye niyo mpamvu ubona iyo bavuze indi mibare yo kuba ateganya ibyaro iri ku kigero kinini rimwe na rimwe usanga hari aho biterwa n'uko umuntu ahatuye atura ivuriro ryegamiye ku idini akavuga ati ntabwo ndava hano ngo nkore ibirometero ngiye gushaka ivuriro rya leta reka mbyihorere yajya muri bwa buryo bwa kamere bikaba biranze bikaza kurangira b'abana bakomeje kwiyongera aho ngaho rero aho byagonganira leta ibyemeye ariko bigahura n'imyumvire y'amadini naho byahita bigonganira navugaga
none mbere isa twihanganire gatoya turaje tumugarukeho ntarambirwa ariko reka utarancika reka mbanze nkubaze wowe nk'umwana utaruzuza imyaka y'ubukure aramutse ahohotewe agaterwa inda wumva bamureka akayibyara cyangwa se nk'umugore ugize inda ariko bikagaragara ko mu kuyibyara izamuhitana wumva bamureka akayibyara mu gihe bizwi neza yuko bishoboka nka 90% kwishobora kumuhitana
aho ngaho itegeko rivuga yuko umugore w'abaganga batuye bakabona ko bishobora kumuhitana biremewe kuyikuramo ngira ngo aho ngaho binaremewe
naho mu myemerere
inama mu bihugu byabo niba bitemewe noneho ku mwana umwana w'imyaka 13-15 sinzi wenda aho ngaho wenda sinzi niba nahita nsubiza yego ngo byakweye bayimukuriyemo cyangwa se bamureka ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ubwo abanyamadini bahita bavuga ati byahame umuntu wese ni umuntu umuntu aba umuntu akigera mu nda ya nyina bemeje yuko yanda ishobora kugira ingaruka ku wayitwaye aho nanjye ubwanjye nibwo nari umuyobozi nategeka ko bayikuramo yaba ari umwana wanjye cyangwa ari umugore wanjye nanjye nabitegeka bibaye ngombwa ko aba ari uwanjye
ubwo rero urumva yuko
aho ngaho k'uwo mwana umwanzuro wafatwa n'ababyeyi bashinzwe kureberera wa mwana ariko noneho bigendeye n'uko itegeko rihagaze ku bijyanye n'iyo ngingo mu gihugu umuntu aherereyemo
twagira Yesu Marcel urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo haye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane Edi namwe muba amahoro ngaho Washington
yego ni mutagoma Radio Ijwi rya Amerika reka twakire ni Moses Isa ikaze mu kiganiro muri sanga
ikaze kandi murakoze nanjye nari ndi kubakurikirana nubwo ari nitoze
uherereye he Isa
ubundi Nyanza jewe niho ndi mu karere ka Nyanza
amakuru cyaho Nyanza
turaho turashima abo
namwe mwashoboye gukurikira ibirimo bibera i Kigali muri inama mpuzamahanga y'abategarugori
ngewe kenshi kubera mfite telefone nini akenshi ndabisoma akenshi iyo mbonye nk'akanya ntafite akazi ndasoma nkareba nanjye nkatanga igitekerezo nk'uko abandi mba mbona baba bagitanga
nuko rero waduhaye nimero yawe ngo tuguhamagare utange igitekerezo kuri iyi ngingo
hari ibi numvise ngo gushishikariza ariko sinzi iyo ushishikariza umuntu kuba yakora ikintu ngiye kubwanjye ko mbyumva cyangwa atagikora
gushishikariza ariko gushishikariza ntabwo twigeze tubivuga no ahubwo icyavuzwe no gukangurira kandi cyavugwaga na Marcel ntabwo biri mu nsanganyamatsiko yacu twebwe icyo tuvuga turavugwa kuri kimwe mu bintu byinshi byavuzweho muri inama kijyanye no korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake n'igitekerezo cyo kuba byakirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza ni ukubyoroshya mu gihe abashaka kubikora bagomba kubikora ku bushake ntagaruka kubashishikariza
ariko hari akantu ngiye ntari kumva neza ntari gusobanukirwa neza iyo worohereza umuntu kireka numva ari korohereza umuntu mu gihe yahuye n'imbogamizi runaka ngiye niko mbyumva wenda bamufashe ku ngufu cyangwa wenda yatewe inda wenda nk'umuntu bafitanye isano nka mujomba we wenda n'urugero babantu ba hafi aho ngaho ho njyewe n'umutima wanjye nge numva wenda byabaho ariko bitabaye umuntu wari we wese wenda ubifite kakageso kakandi ubwo y'abantu ari bakuru baba babyumva ngo wari we wese abibonera mu profi alikode ahubwo icyo gihe ubwo bavuga ati nimba ari uko bimeze bavuga ati ababyemerewe naba abategemerewe nawe utabyemerewe agatanga impamvu runaka byabyemerewe kuko numva ariho byaba bimeze kandi biciye mu mucyo
wumva se aho ngaho waba utabangamiye bwa burenganzira turimo tuvuga bwa burenganzira butumye aba bantu 5,600 bakoranira i Kigali kuganira ku burenganzira bw'abagore harimo nubwo ngubwo
onye ntabwo nari nkumvishe neza
wumva uramutse ubikoze gutyo waba utabavukije uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu buryo bwo kuba basama inda batifuza bakaba bayivanamo
none se ubwo njyewe ntabwo ndi kubyumva neza nimba tugendera abanyafurika twebwe turi abanyafurika nimba tugendera ku muco bwimbi gakondo w'igihugu runaka cyangwa ibyo tubijeho ari ukugendera sinsimbi sinjye ntabwo ndi kubyumva neza kuba umuntu yahora n'ikibazo kigaragara gifatika wenda urugero umuntu agafatwa ku ngufu birumvikana ibyo ni ibintu biba byumvikana umuntu agafatwa ku ngufu birumvikana umuntu agaterwa inda n'umuntu bafitanye isano nka papa we nka musaza we ni ibintu n'ubundi ushyira no mu bwenge bwa kimuntu bigakunda ariko atari umuntu wari wese ngo ubyifuza wenda yanabishakaga kandi wenda yarabikoze abishaka ariko yabona yuko ingaruka ziremereye cya kindi yakoze akumva ahubwo yavuta wa muziranenge ubuzima bwe kandi bavuga yuko umwana ari umugisha ahubwo kiri kumwa wa mwana yabaye aho kugira ngo abe umugisha akaba ikindi kibazo kigereka ku muryango aho ho nabyumva ku isano ry'umuntu cyangwa kugufatwa k'umuntu ku ngufu ibyo birumvikana ngiye kumbyumva kandi ndumva ariko byakagombye kumera kuko bibaye gutyo umuntu yazaza ajya muri ya mabi akavuga ati n'ubundi nza mfite profi leta yaduhaye profi nzabikora uko mbyumva cyangwa nzabikora uko mbishaka icyo gihe ahubwo bakavuze ati uwemerewe wenda muri kwa kundi natangaga urugero uwemerewe ni uku nguku wenda waba utabyemerewe ahubwo ugatangwa bwa busobanura kugira ngo bya bintu babyemerewe
Nini Moses Isarika tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Sawa murakoze Imana wawe.
Reka twakire na Olivier. Olivier ikaze mu kiganiro muri sanga hano kuri ibyo Amerika.
Murakoze cyane ndikubyumva.
Uherereye he Olivier?
Ndiye mu karere ka Majyaruguru karere ka Musanze.
Komeza kugitekerezo.
Icyo nakomeje kumva nkurikije isanganyamatsiko ihari. Niriya nama ihuje abarenga umubare nkibuka neza i Kigali ku bijyanye n'uburenganzira bw'abagore. Kuri kiriya kijyanye no gukuramo inda, njye ndabyemera cyane kubera ko umuntu nimba ubuzima ari ubwe abufiteho uburenganzira ijana ku ijana kandi azi neza icyo akoze ingaruka zishobora kumugiraho numva kuba yafata imyanzuro yo kuba yakuramo iyo nda yasanzwe itegeko ryo mu Rwanda hari abyo ryemerera gukuramo inda ya muntu ya mwana wasamye imyanda ishobora kumugiraho ingaruka wa muntu wafashwe ku ngufu wabyaranye n'uwo bafite n'isano barugiye bari amadigiri ni kigenda mba ari ukugera kuri digiri ya kane
ndakumva
alo
komeza turakumva Olivier turakumva
muri kumva neza
turakumva Olivier komeza igitekerezo cyawe
uko babara kugeza kuri iyo diviri yumva ko byagakomeje nimba umukobwa ashobora gusama inda ariko akayisama mu buryo atari yateguye cyangwa se mu buryo ashobora no kutabona ubushobozi bwo kurera wa mwana icyiza kiba cyabaho wa mukobwa cyangwa se umudamu yagahawe uburenganzira bwuzuye ku mubiri we akaba yakora icyo gikorwa cyo kuba yakuramo iyo nda bitewe nawe n'igihe ari kubona arimo n'ingaruka yanda ishobora kumugiraho.
Olivier, reka tugushimire cyane icyo gitekerezo hari abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza. Twakire na Banyankiwo na Claude. Banyankiwo na Claude, uratwumva? Banyankimbona niba utwumva ijambo ni rwawe. Okay, birumvikana yuko Banyankimbona atarimo kutwumva. Reka tufata akaruhuko turagaruka mu kanya.
Yindi iteze ibiganza ni niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora chechuti yanje
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umuhanzi w'umurundi nyakwigendera Chancho Hamis ati ihorere ako karirimbo kakaba kadusubije mu kiganiro muri sanga n'ubundi twa remote komereza kuri insanganyamatsiko tuvuga kuri kimwe mu bintu byinshi byavuzweho mu nama mpuzamahanga y'abagore ibera mu Rwanda ni iki rero ni igitekerezo cyo korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake no kuba byashyirwa ku rutonde rw'ibyishyurwa mu bwishingizi bwo kwivuza wowe ubyumva ute abakobwa n'abagore aho muri hose namwe muduhe nimero zanyu tubahamagare kuko iki ni ikibazo kibareba mutanga ibitekerezo muri he ko abagabo barimo kuvuga bonyine reka twakire Mugisha ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
uherereye he Mugisha
ndi merereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi
igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye iriya nama narayikurikiye
yego
ibyingenzi byavugiwemo narabikurikiye cyane ariko ndapoenta kuri kiriya kintu mwashatse ko tuganiraho kiriya kintu hari uburyo bumwe kibangamye n'ubundi bunyuze mu murongo ni ukuvuga ngo urugero nimba njyewe ndi umwana w'umukobwa nta wenda ngaterwa inda n'umuntu dufitanye isano ubundi mu muco nyarwanda ntabwo bibaho icyo gihe numva uwo muntu batitaye ku myaka yaba afite iyo nda yagakwiye kuvamo cyangwa se umuntu akaba yafashwe ku ngufu ari umwana uri munsi y'ubukure uri munsi y'imyaka 18 ibyo ngibyo nanjye nabishyigikira ariko nimba umuntu arengeje imyaka 18 akaba nta miziro ihari akaba ari umuntu mukuru arifatiye icyemezo njye numva nta mpamvu yo kuvuga ngo iyo nda ivemo atarafashwe ku ngufu kandi kindi ari umuntu mukuru njye numva iyo nda itari ikwiye kuvamo naho ikindi ku ibijyanye n'imiti yabyo kubera ko abantu benshi babikora rwihishwa imiti yabyo yaza kwiye kujyanwa kuri mituweli ndetse ubwo bufasha abantu bakabihabwa kuri mituweli kubera ko hari igihe umuntu yihisha ukajya nko mu ivuriro ryigenga kuko bazi ko bitemewe bakaba baguca nk'100,000 cyangwa 200,000 kandi ubushobozi bw'abanyarwanda benshi mu gihugu turabuzi kugira ngo umuntu abone 100,000 cyangwa niyo byaba ari 50,000 ni amafaranga menshi cyane kugira ngo umuntu ayabone biba bigoye babishyize kuri mituweli byaba ari byiza bakorohereza abantu ariko babandi babyemerewe babandi bafite imiziro babandi bafashwe ku ngufu abantu bafite ubumuga abo ngabo ariko umuntu muzima oya ntabwo byaba ari byo
Urakoze mugisha mbere yuko twakiyeza ihangane gato yariko tubanze mbanze nkubaze kuri iki kintu uvuze kuko urasa nkaho urimo kubivuga mu buryo bujyanye n'ibyanditswe mu itegeko ry'u Rwanda ariko cyakindi cy'uburenganzira cyo uragishyira he cyakindi cyo kuvuga ngo niba nyisamye nujuje wenda mfite imyaka 25 ariko nkaba mbona ko ishobora kubangamira gahunda zanjye zabi z'amashuri zabi z'ibitekerezo byanjye n'ishinga yanjye mfite iri imbere uburenganzira bwo kwivanamo nkapanga ubuzima bwanjye uko mbyumva kandi buri muri ubwo ngubwo abagore baharanira bwo urabushyira he mugisha
ntekereza ko abagore bari mu bantu bagira urukundo cyane ku bana ntekereza ko umuntu ufite nk'uko umaye urugero ngo nk'uko umuntu ufite imyaka 25 swati ari mu kazi gutwita biramubangamiye arifuza ko iyo inda ivamo nanjye nakubaza bwana munyamakuru nakubaza nti ese umuntu ujya kwiba yaburaye abafite uburenganzira bwo kwiba oya twese turabizi ko batabufite uwo muntu uvuga ngo inda nizemo kubera akazi agiye kujyamo kubera amahirwe yandi ashaka kubyaza umusaruro aba yirengagije amahirwe wa mwana uri mu nda kandi uwo mwana ntabwo ujya kumutwitegeza gusaba ngo ntitoya wabikoze ubishaka niyo mpamvu navuze ngo uretse umuntu wafashwe ku ngufu uretse umwana mutoya uretse abantu bafite imiziro ariko umuntu mukuru ari ibyo no kwica umuntu uzayagira bikaba uburenganzira wajya wumva ko umuntu akubangamiye ukamukura mu nzira
none se uwo mwana aramutse abona ko nta mubyara atazashobora kumurera we wumva ya mubyara akajugunyaho nk'inzoka
oya icyo ngicyo ahubwo ikintu nasaba leta yakangurira abantu ibintu bijyanye no kuboneza urubyaro umuntu akabonera uzu urubyaro ukajya ujya kubyara ukemera gutwita ariko wabitekerejeho ariko mu gihe iyo nda yamaze kujyamo uburenganzira bw'umwana bukubahirizwa
nubwo waba udashoboye kumutunga
ntabwo ntekereza ko umuntu w'imyaka 25 wemera gutwita ntabwo ubwo bushobozi yabubura ahubwo leta iha abantu amahugurwa babashe kwihangira imirimo biteza imbere n'ubyaye n'uwo mwana abashe kumukorera
bwana mugisha reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo ugejeje ku banywanyi b'ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze
twakire na Jean
ego
uraho cyane
ego ndaho cyane
uherereye hejo
i Kigali mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya
iye amakuru cyaho Ikinyinya
turaho turakomeye n'izuba ryiza
nimukomere nuko rero uti wari ushatse gutanga igitekerezo
nari nshatse gutanga igitekerezo yewe uko mbibona nyine icyemezo wenda bashobora gushyiraho nyine cyo gukuramo inda wenda ku bushake wenda nk'ahantu umuntu aba agenda areba nk'abana uba usanga umwana w'imyaka 15-16 ugasanga nyine yasamye inda ugasanga ukabona ishuri arivuyemo ugasanga wenda nta n'ubushobozi wenda icyemezo bashyiraho cyo kuvuga gukuramo inda ku bushake wenda bakagishyiraho mbese ubusanga nyine ukabona nk'umwana imyaka 15 ukabona mbese birabangana
kubangama ushaka kuvuga ni mu buhe buryo bwo
ni umwana w'imyaka 15 bakwiriye kwiga ntago bakwiye kubyara
noneho rero ukavuga uti ushyigikiye yuko ubwo burenganzira babuhabwa
ndabishyigikiye rwose kuko ubona bibangamye pe nina hari aho ubona ukabona birababaje
naho ku byerekeye kubishyira ku rutonde rw'ibyishyurwa na mituweli cyangwa n'ubundi bwishingizi
kubyishyurwa na mituweli bareba uko bimeze ariko ngeho icyo gitekerezo nashaka gutanga n'icyo ngicyo ko ubona no mu byaro mbese abantu baba bahari mbese ubona biba bigoranye pe
urakoze cyane Jean aho ngaho i Kigali ugira umunsi mwiza
murakoze cyane ndabashimiye cyane namwe
yego twakire na Emmanuel Nibona
Ego, alo.
Amahoro, amahoro, Emmanuel.
Amahoro, neza.
Ego, hile de gihe, wewe.
Sendi Makamba, mwana kwa vile chuburonji.
Namura kwa mea huu Makamba.
Ego, tulashima kwa vile kose.
Nduga kujambo.
Oh, jena chaka kushikiriza kubijanye no nicho ne nabonye kare bijanye no kurenganzira bw'umukenyezi.
Yego.
Ewo umukenyezi koko arafite uburenganzira bwiwe. Bipanye ningene ayi akore ibikorwa. Ariko tufate kunganya ibitsina egalisation du genre. Tubona ko icyo kintu kidakenewe.
Ntabwo bikenewe uburinganire ubona budakenewe
uburinganire kabisa nibwo kenewe ariko responsibility no kuvuga kubyo ashoboye gukora ibyo ubu tubona yuko akazi kabagabo n'abagore ubu nta kazi k'umugabo kahari umugore atokora biragaragara nk'umubihe bice bimwe bimwe hari abagore usanga batwara ibihugu ugasanga biratera imbere cyane mbere paraporo n'abagabo nk'uko turabibona ntoyamo ariko tufashe ngo egalite dijari nango banganye ibyo bintu nitubona ko byoshoboka
naho ibijyanye no kugira uburenganzira bwo kuba bakuramo inda mu gihe babishatse cyangwa ibabangamiye byo urabivugaho iki Emmanuel
bo icyo nokivuga ko nimba tukisunga ijambo ry'Imana icyo nticyari gikenewe cyane ariko kubyo bihugu bimwe musanga ba barabishyizeho bikaba nk'amategeko akingira abo bagore rero simbona gukura yinda uza warayisamye ahubwo wo kwinda kuyisama hama wiyemeje kuyisama naho ukata wemere ukayibyara umwana akamenyange nakura
Emmanuel nibona reka tugushimire cyane aho ngaho mu Burundi ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe akazi keza
ego twakire na haba kubaho Norbert
no Jefferson
komere cyane Norbert
ego ni meza cyane
uherereye he
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge ni wa Buyoga
yego yego
mbere na mbere manza shimire ijwi rya Amerika kuri icyo kiganiro kiza mwateguye kijyanye n'iterambere ry'umugore kandi ni n'ingenzi kandi uburinganire no kugira ngo umugore agere ku iterambere rirambye nuko azabasha gushyigikirwa n'igihugu n'umuryango akomokamo cyangwa se natwenda abagabo cyangwa se n'abasore muri rusange tugashyigikira abo bakobwa ni ukuvuga ngo rero iriya nama yateranije i Kigali iga ku iterambere ry'umugore cyangwa se n'uburenganzira bwe yari ikenewe kandi yahuje imbaga nyamwinshi mande n'imande ni ukuvuga ngo rero uburenganzira ku gitsina gore cyangwa se ku bakobwa ni ingenzi ariko gukurirwamo wenda inda biracyagorana cyane ku mpande wenda cyane cyane nk'abakobwa akenshi wenda bashobora guhohoterwa kujya gushaka ibyemezo kwemeza nyine y'ukwenda bayikuramo ugasanga ni ibintu bigoranye no kubikoramo ku bitaro wenda bikuru byibuze wenda byashyirwa wenda nko muri aya mavuriro matoya wenda byabanza kugira nyine tu byafashe
ntabwo ntabwo icyo gitekerezo gisohotse neza Norbert sa nk'uwongera ugisubiremo twumve
ndagira nti urabona yuko wenda abakobwa cyangwa se abadamu bahohoterwa mu buryo butandukanye cyangwa se bagaterwa inda ugasanga kugira ngo beneze wenda yuko iyo nda yakurwamo bikabazutaguza cyane igitekerezo nataga ni uko wenda babashyira muri amavuriro matoya akajya abasha kubitaho uko bajya gushaka ibyangombwa bibafasha gukuramo izo nda bikaba ikibazo ugasanga inda iri gukura bashobora kuyikuramo ikamugwa nabi aba ari ikibazo
no kuvuga ngo wowe uremera ko bikwiriye kuba hari kukavuga uti inzego z'ubutegetsi nizidohore kuko itegeko ry'u Rwanda riryemera ku mu bihe kuba umuntu yayitwita bishobora kuba byamuhitana bishobora gushyira mu kaga ubuzima bwe cyangwa se ku umwana wenda ufashwe ku gato hari ahantu rigenda rivuga hake cyane hashoboka ariko ubundi ntabwo ribyemera wowe uravuga uti nirikureho byose ryemere ntanzitizi
ntanzitizi ikindi nanone bakongeramo urabona ko iriya bitwendi bafasha kudatwita bashishikarizwa wenda kuba bayitanga ku gitsina gore kugira ngo twirinde zanda zitateganyijwe cyane ku rubyiruko kuko ndi ku rubyiruko rw'iki gihe nabwo namwe murarubona ntago ari sawa cyane ntago bazi nabo kwifatira imyanzuro akenshi usanga bitameze neza pe ndumva rero bashyigikirwa wenda muri ubwo buryo bakaba bashyirirwa imiti hafi aho bakitabira inama z'urubyiruko bakigishwa byafasha
haba kubaho Norbert reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo haye Radio Ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza
sana mwagefu
ya reka twakire umusaza ngeze ndore ikaze mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika
amakuru
ni meza umeze ute
ndabumvira mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru
yego ye
Pero namwe ndashimira umutumirwa kutubwira byinshi byiza byo byerekeye n'undi.
Ntabwo tukumva ngeze ndore we. Ntabwo tukumva niba telefone yawe wifashe ndebe ukuntu wahagarara ahantu hirengeye dushobore kukumva naho ubundi ntabwo turimo tukumva. Radio ya Amerika ivugira Washington DC umusaza ngeze ndore ntabwo dushoboye kumwumva neza reka turebe ko kubuhanga bw'ibyuma bashobora kuza kumutuzanira mu kanya gato kari imbere mbibutsa ko ikiganiro ari muri Sanga turimo turaganira ku gitekerezo cyaganiriweho ejo Kigali kijyanye no korohereza abakobwa n'abagore gukuramo inda ku bushake cyaganiriwe mu nama mpuzamahanga y'abagore batanga ingero z'ibihugu bimwe na bimwe byagiye byoroshya iyo ngingo nka bumwe mu burenganzira bw'abagore basaba ko bishobora no kugenda bigera handi bityo bugashobora kubahirizwa turagaruka mu kanya Radio Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko umusaza ngeze ndore agarutse ngeze ndore we
umva
yewe umurongo wawe ntabwo umeze neza twari tugutakaje mu kanya utabashije kutubwira igitekerezo cyawe yewe
mnishowa chama neti waka ariko na hindi kufuga kujiteche zo chanje yuko nubundi urabona yuko urubyiruko muri iminsi nago rwumva nje cyo mbona cyakorwa nkanje w'umuturage uba hafi utuye hasi hano mu cyaro nuko bute ubuyobozi bwashyiramo imbaraga mu kwigisha kuruta kuzikura kuko nusanga ari umwana atafashwe ku ngufu ugasanga umwana yishuye muri izo ngeso mbi ugasanga nk'iyo nda arayitwaye kandi akayitwara mu gihe atafashwe ku ngufu yuko n'ubundi yishuye muri izo ngeso mbi
ariko se komeza
none rero icyo mbona cyakorwa ni uko n'ubundi haba kwigishwa none kuja kuzikura wenda wenda nkashyigikira yuko n'ubundi wa wundi wafashwe ku ngufu watwite inda atayikeneye afashwe ku ngufu n'ubundi ariwo wenda wafashwe kuyikuramo bikamworohereza ku buryo no hasi wenda byakora na mituweli kuko usanga ahenshi na henshi biba bigoye cyane ku niyo miti wenda kuyibona bitoroshye
naho se nk'uwayisamye atabishaka atafashwe ku ngufu ariko wenda byamucitse akaba afite n'imyaka y'ubukure rwose ari umuntu mukuru ariko akabona ko ibangamiye gahunda z'ubuzima bwe kuba yagira uburenganzira bwo kuyivanamo uko abishaka byo urabivugaho iki
icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane kuko n'ubundi usanga hari uyitwara ikaba ishobora kumugira nabi ku buzima bwe noneho mu gihe ataba yikuremo ikaba yamuhitana cyangwa se yamwangiza ubuzima icyo mbona cyakorwa ni uko n'ubundi leta yashyiraho imbaraga ikajya ireba kuko n'ubundi n'umwana natwara inda yagendera mu ngeso mbi nazemera natwara nk'iyo nda ntabwo azaba yishimye kuko azaba yamutunguye noneho yifuzwe kuyikuramo icyo mbona ubutegetsi ubuyobozi bwakora kuko bwabashyigikira nk'uko tubizi n'ubundi bikajya nko kuri mituweli ku buryo n'ubundi umwana yashyigikirwa kuko ikibazo cy'inda mu rubyiruko giteje ikibazo ugasanga ahantu hose ni ikibazo icyo mbona wenda ni uko bashyigikirwa
nanone umusaza ngeze ndore kuri telefone ntabwo dushoboye gusoza igitekerezo cye ariko n'ubundi amasaha aragiye reka mfate uyu mwanya nshimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nshimira n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma nshimira Nadia Taha wamfashije kubashaka kuri telefone njye kuri mikoro mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma turasubira mu kanya mu makuru ya saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi Ndaba te wakusanira kakutwali mjebe liyo Kati kwa chankungi lako Mambi ni